I Thando lwakho lungibonisa amanga Udala uphethe ismile ehlanisa umhlaba Thando lwakho lungibonisa amanga we Udala uphethe ismile ehlanisa umhlaba Mabekshela tsemba lami Obamisa dali wami Mabekshela tsemba lami Obamisa dali wami
Bebes, sondela sathi shawa, amanza yakeles. When umuhle veli body yako ibanzele. Shanda pa, uyi shanda pa. Awukodwa ntombi amukoka kahle uyayisengela. I trip yakhe ababa amanze alover. I voice yangichaza ebusuku songifonela. Shanda pa, uyi shanda pa. Ngithanda wena wedwa omunye yake go. Bakala ngawe mlazi nase soweto I exactly ne sogi sel na ma potato Wespondo no Umuhle from Monday kuze kushaya isonto Dali pumpkin yako into vontovo Hlala nami
Mabekshela tsemba lami Obamisa dali wami Mabekshela atsemba lami Obamisa dali wami Awungizomemeza igama lakho Wasabela we my love Awungizomemeza igama lakho Wasabela we my love Ubosabela Bangani bakho hlezi bezama bangitholi ubani intombi yami no dolly thatha lesikhathi uthembe mi mawuseduze nami insuku zami thola amandla kuwe no dolly buka mihlawe dali abantu igamawe izinhliziyo dali ibizwa igama lakho ngizomemeza dali ubosabela we ngoba ngiyazi labafana bonke bazozama ukukushela mabekushela themba lami obamisa dali wa Shell at Sembalami, Oba Miss Daliwa. I'm his own members, the Kamalako. What's up, Bella? Where my love? I'm his own members, the Kamalako. What's up, Bella? Where my love? Who was Abella? Who was Abella? Who was Abella?